ngifuni lutho manje isekunele konke enhlizweni yami isekunele konke angifuni lutho manje isekunele konke enhlizweni yami ngilenzele iqiniso thandi lo ngibonga ngepleti lanqanga ngimenzele iqiniso thandi angibonga ngepleti lanqanga ngilenzele iqiniso thandi ngibonga ngepleti lanqanga ngimenzele iqiniso thandi angibonga ngepleti lanqanga wakhethela sithandwa sami wakhethela we baby why do you lie? Why do you lie? Why do you lie? Why do you lie? It's in the sun, why do you lie? Why do you lie? Who turned the world all along again? It's got you, it's all a song again. I'm asking at your calling, I'm in my timbalam. Who turned the world all along again? It's got you, it's all a song again. Angazi ngathukala ngani nathemba lami ngikawazi why you do lie emunye nalo thando ngitshele ungavela umhlukumeze hayi ngamanga sengenele yazangeke ngiphinde ngixole ukuhamba nanga uzokale uthi unothanda ingane kwane kushama mpunga nhlekelele elungeke phuma uphele angiboni ngiyophinda ngile ngisho namanje unzima ngixole bengalindela ukuphoxwa ngawe nasehluhluwe ekhaya ngitshele ibayogcina usungixoxe kanje wakhe tula Why do you lie? Why do you lie? Why do you lie?